VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jimaata tilgele keessa sala ma walakka jelkabega sasaritti meter band digdemi lema digdemi sheni soddo tokorret washington dc ra kadabert saganta fan romo amma jelkaba radio satellite nail saati marsariti full facebook kenyarat kanin saganta kenyor doftan dagge fato ta kenya jallata mawkamoltan kamisa sadasa kudafur barakuma lama afkuda sagal akala kops ethiopia timmo sadasa fur barakuma lama afkuda lama kesume san kesanaran namodan diti
babaratolian sorala ketti dalem tubiya sanettima odorqam nikesa botin amanti kara dandan cufanu yu wan naga jajjabesani labsu malani jechun dubatan gamkhane namo godir bodana ana moyele khisat rukubi kolera dufet nama diddama olititti wallana mujjir wan arisantim khisa tokko
university le gondari voldia khisat arra ho karakeen baraton reba manjedu baraton vioet dubatan minister science if barnota sadarka olanaz qamota barata fakkatani mora university senantu jeqama umma jira jechuudhaan arraa ibsa baaseen dubbatee jira haala yeroo amma yuunivarsitii amboo keessatti mul'atuuf dhimma nageenya barattootaa irratti pirezidaantii yuunivarsitichaa waliin dubbannee jirra gabaasaalee kabiroos ni qabna dhaggeeffatoota keenya aga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura amma duuf gara soraatti deebina
Mani Mari Federation Ethiopia arda booti amanti Ethiopia ti wal mari atan wangu gurdo rat mari atan kesa rakko amantan Ethiopia kesa tumu mulla chu jirtana fi motumma rakko tan dabu fi itigafa tam qaba kam khane namo itigafa tam qabuni ser qabsi su male je chun dubatan Mani Mari Federation Ethiopia adde keriyat Ibrahim motumman kesumatu yu sadasa jabar kum lama afkudani lama jal qabeten ummat mari achi su jira faida tanalle irattu ummat walin wal dubachu jira je chun dubatan kam khane namo kabote ka odu waltati abbotin amanti kesumatu yu jajjabesani wani sanda amatan abbotin amanti garum dandahan cufatte faida naga labsu qabani amanto disani naga rajjabesu madani je chun dubatan kam khane mumme ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Lene ardat gafatam to partile wal morkatani biro fi kesati ameti wal mariatani wal rat wal mariatan kesa rakko len yotana oromia fi nanno amrajidut mumullat tunene marin falargachu malte jechun dubatan rakko len tunene wan wali hakdansa wali hubachu dabu fatte na fida jechun dubatan kam khane namo name lubbu dabu jira qabni badu jira wonne guddon wal mariachu jechun dubatan Gudin borana dirmo yele khisatti hakka tigafatam toti fayya jadanetti rukubi kolera fakkat rufeti nama didda ma cala tana wal aname ogeyyoti fayya len akkummati rukub kan irra jabeso fe gudamatani jada galmo dawit odu Nairobi no ergen
Bokka gudin borana fi kibbabiyetti tiroba wal qabate weri rukuba kolera mo yele fi nanno shetta kayim babalan nefi biro ne gumsa fayya ana mo yele jirato ta keke tisa jira Yarso Millise, Director Bufate Gumsa Fayyaa Mooyyaalee, dhukkubni kun dhiyeenyaas magaalattii keessatti mul'ata akka jiru himanii kaleessumaa namni 20 dhukkubsate yaala akka fudhataa jiru dubbatan.
Namoonni kun amma waliigalaatti gandoota arbaleef gandoota tokko irraa baay'inaan kan dhufan naannoo arbalee irraa gara namii gara 8 gandoota tokko namii gara 10 kan dhufanii namii tokko gandoota shabarree irraa dhufeetini amma walumaa galaatti gara nam 20 City Center seenseetiin yaalama ture. Namoonni kun yeroo ammaatti yaala barbaachisus ejaasii taasifame duwwaatam namni gara torba fayyaniitiin ka rikisa taaniitiin gara maan isaanii dhiigan namoonni gara torba ammaa dambaanii jiru amma walumaa gala namni gara 13 amsiitiisan keessa kana yaalama jirudha.
Direktarri buufata fayyaa kun warri dhukkubsate keessa harka caalu dubartoota ta'us dabalanii dubbatan.
Ammaatti akka nam kanaatam keessiin dhufin jiru akka kalee galgalaatti dhufa qarture dhufin jiru. Nuti isa dandeenyee waajjira fayyaa soolii hin taane qaamolee taaksifoorsii aanaa soolii hin taane bulchiinsa magaalaa dabalateetiin akka dandeenyu tannaa osoo hin ta'e gargaara awaarnes uummataa kennuun akkasumas hojjeta ekisteenshinii fayyaa isa takka danda'e jiru hunda danda'ee bubbaalee sarveelaansi adda addaa hojjechuu wal qabaateen sirriitti hojjeta jiru waan taatee fi ammaaf to'annu humna kennaa ol ta'e hin jiru akka dandeenyutti hojjechuu waan jira.
Dhibeen kun keessumaa erga bokkaan roobiyaas ji'oota lamaan kana mul'achuu jalqabuu saayimanii inni kaleessaa kun ammoo mooyyaalee naannoo gandi duwwaa tokko arballee fi shawaabarritti mul'atee jiran gabaas sagalee Ameerikaaf galmoo daa'it Nairoobi.
Gara Nairoobiitti deebina ammoo duree fuudhu akka tokko isaaniitti himne gara Finfinneetti deebina muummee ministeera Itoophiyaa arditti gaafatamtoota paartiilee waliin biiroo isaa keessatti wal mari'ate haga guddaan akka nagaa eeguu danda'an irratti wal dubbatanii gara tuujbeessan deebisa.
Mumichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har Oromiyaa naannoo Amaaraa keessa kan sosso'an hoggantoota paartilee siyaasaa waliin mariin geggeessan erga lubbuun namoota 86 darbee booda isa jalqabaati. Oromiyaaf naannoo Amaaraa kan hoogganan Odeeppaaf Adeeppaa akkasumas naannolee kana keessa kamaadheeffatan hoogganoonni paartilee morkattoota marii sanarratti argamaniiru. Muummichi ministeeraa fi haasaa dhageessisaniin marii kanaaf ittiin ka'umsi haalawwan eenya uumamaa jiranii jedhan.
የዛሬ ስብሰባ ዋንኛ ዓላማ በሁለቱ ክልሎች እና በሁለቱ ህዝቦች መካከል
አከክ ወልጋይ ከናን ኢጆን ናኖ ለማኒፍ ኡማቶ ተናኖ ለማኒ ግዱት የሮድ ዮ አስ ወልት ቡኢንሳፍ ሉቡነማ በዱን ሐማታ አዴሙሳቲ ጀደን ሆገኖተ ፓርቲ ለማኒ ግዱት ለ ማሪንገጌ ሰሞሙ ምች ሚኒስቴርቻ ያደቺ ሰኒሩ ማሪን እኒ አን እኒ ሐራስ ኢሳ ካናዱራት ኢሳአኑ ጀደን
በኦሮሚያ በኩል ያሉ ሚፎካክሩ ፓርቲዎች በአማራ ክልልም ያሉ
ገማ ኦሮሚያቲን ፓርትሌ ሞርከቶታ ገማ አማራስ አከሱማ ፓርትሌን ሞርከቶታ አማ አንጎራ ከንጅራኒስ ሃተው ቦር አንጎ ቀበጩፍ ከነኖጀታን ነገኝ ኡመተ ለማኒ ሃለጋሪ ረዋን ጅራኔፍ ሐራስ ቦሪስ እፍታኒስ በርባችሳ ዋንተፍ ጀጨ አጀንዳ ወሊኒ ስዋንተፍ ኢማ ከነ ላልጅሴ አተሚን ኡመቶተ ግዱት ወል እብደን ኡቱን ጅራቲን ወሊን ጅራቹን ደንደአማ ታሪ ወል እብደን ሲያሳ ዮጅራቴ ሉቡነማቱን በድን ማሪዳን ወል እብደን ሴና ዮጅራቴስ ሉቡነማቱን በድን ቀበኝ ኢቱን መንጨን ማሪዳን ፍሩዳን ማሪ ሰነራስ ነውኒ ወልራ በረተኒ ወል ወጅን ጅራቹን አተሚን ጭምሱ አከደንደአም ሃለም ጄሱዳን ሰደርካ ሞቱን ማት ማሪ ገገ ሰመት ደበሉዳን እስን ወሊኒስ ማሪያቹን በርባጭሳ ተኤ አርገሜራ ጀዳን ፓርትሌ ሲያሳናኖ ለማንከ ሰማጥፈት ወልት ዴኛን ሁጀቹን ቦአይዱ ቀባቹ ለሙምች ሚኒስቴር ቻይብሰኒሩ ኢታን ሱዳንስ ናኖ አማራፍ ትግራይ አከሱማስ ኦሮሚያፍ ናኖ ለ ሆላ ከሰ ፓርትሌን ጅራን ማሪረት ህርማታን ኢታን ሴካ ግጌሰሙ ተኡ በክሰኒሩ
ረዱን ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርተን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዋን ሄዱን ሂመቹ ጅራን ዋን ሄዱ ሂመቹ ጅራን ከሳ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ነገማቀበት ከሳ ፕሬዝዳንት ሰደሶ ዋን ሁጂራ ቡሱ ደንዳቲን ሂመቹ ጅራን አርማንዱራት ፍላኖ ራሽያ ቲቪ ከአሜሪካ ፍላኖ አሜሪካ ከራሽያን ከሰንት ጀነሪቲን መታኔ አማለ ዋንቲን መቻ ባንከ ሰተኮ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዩክሬን ይቀርቃርሶን ንከኑ ዲዴ ፋያ ኡፊጋ ፈትዋን ራፍ ጀደኔት ረጋት ባኔቲን ዱበቹ ጅረን ወር ከለር ነቃሽ ታይት ነት ዱበት ከሳ አምባሳደር ወትላ መቶኮ አምባሳደር ዊሊያም ቴይለር
I found a confusing and unusual arrangement for making US policy towards Ukraine.
ፕሬዝዳንቲን አምባሳደሪን ኩኒናማ ዩክሬን ከሰተ አምባሳደር ታይት ነጀቶ ወንኔ ንጀደ ዋን ተከርግኔትን በን ዋን አርማንዱራ ተርግኔትን በን ከዋን ሴ ዋኒ ኢማማታ ዩናይትድ ስቴት ዩክሬን ራ ጅጅርሲሳ አርግኔ ጀቹን ዱበተ እስማሌና ሚድብለ ነከኑማ ነቃሺ ታይትን ዱበተ ቦሪል ተፉፋኔትን ዱበተን ከምካኔ ነሞ ማኒ ማሪ ኦሊያና አሜሪካ ዋን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዲፈት ኢረቲዲ ወኔ ኒድ ኢፈት ኮኔኒ አካ ማለቂ ኢሳ ባርኩም ለማፍኩም ኩምባራኩም ለማፍኩዳኒ ቶኮ ባርኩም ለማፍኩዳኒ ሰደቲ አጋቴ ኢሳ ከርጋታካ ዲያቲን ባን ጋፈት ማኒ ሙርቲ ገዳና ለንድሩ ማኑዮ አክኒ ዋን ሰነቲን አሜሪካ ጋፈት ሴራት ባሴቲን አገርሲሱፍ ጋፈቻ ቶረኒ ማንጀና ፕሬዝዳንት ትራምፕ ትጋፈታም ቀቦኒ ማላቅ ጉዳ አርጋቻ ቀበይ ጀዳኒቲን ሂማቻ ቱራን ከመካኒሞ ቻይናፊ ዩናይትድ ስቴትስ ደልደላር ማትራውል ለባኔቲን ቀራጥ ወሊ ጉዲሳንካን አማ ነጋን ማሪት ፍጣቹ ጅረን አክ ሚኒስትሪ ማላቃ ቻይና ከሱመት ኦዱ ሂማኒሳ ጋው ፈንግ ጀደቲ ቢቲ ቱላማን ወንዱራን ድራት ወልአብደማ ማሪን ታኡ ጅርቲ ዋን ቀራጥ ወልራት ጉዲሳን ለም ወልራ ዳባን ኦዱና ማፍቀብታን
ከረ ጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ዩኒቨርሲቲ ለ ጎንደሪ ፎልዲያ ከሰት አራ ወከረከን በረቶን ሬባ መንጀቹራን ዩኒቨርሲቲ ለመንራ በረቶን ቪኦኤቲ ዱበተን ይጅሩ ሚኒስትር ሳይንስ በርኖተ ሰርካውላናስ አራ ይብሰከንን ቃሞታ በረታ ፈካተኒ ሞራ ዩኒቨርሲቲ ሴነንቱ ጄቀሞ ማጅረ ጀደኒ ከነን ሸከመን አከቶና ጀለ ኦልፋ ማጅረን ለዱበተን ቱጅቤቱ ሬሳ
ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ሞራ ማራኪ ከስ ሀሌላ በረቶ ተረትራውተመን በከቡዋ በረቶ ታደበለቴ ከብሮ ረተሌላን ራውተው በረቶን ይብሰኒሩ ዩኒቨርሲቲ ወልዲያ ከሰት ረዴቢውዳን ሆከሪ ከኤ በረቶኒ በከሙርሚኛ ተለገጩ ገገስኔ ተኙት ዳጋኑት ደርበመ ሀሌላን ረትራውተ ጀቹዳን ሂመቱ kan barataan yuunivarsiitii Gondar Mooraa Maraakii reebichina irratti raawwate jedhin jalqabna.
Biyyoota darban keessa gaafatti garagala ijoollota loo barata waggaa arfaffaadhaa piintaatti seenanii ijoolleen naannoo Amaaraa jechuudha. Tokko isa tokko cuuphedhaan waraananii isa tokko immoo chingubbaa sadarkaa lammaffaarraa kiraa bu'ee miilisaallee baay'ee hospitaala riisiraalii Finfinnee galee jedhaman Miikiyaas jedhaman tokko Ahoom jedhama. Miikiyaas waraanamiin Ahoomii achiin darbatan.
Yeroo mucaan kun gamoo irraa darbatamu yuunivarsiitiitti xaxxanii ni yenneesin maal jedhe bulchiinsi yuunivarsiitii?
Bulchiinsi yuunivarsiitii illee kalee dhufee illee gamoo cabee sanallee ilaalanii turanii foddaa cabee sana. Karaan dhibee sanallee baay'ee cabee jira. Suura isaallee qabannee jira karaa wanti sun cabee karaa mucaan sun bu'ee jechuudha. Baay'ee sodaa guddaa qabnaa miti amma kanaaf yookiin federaallii qofti nu eeguu qaba. Yookiin immoo humni addaa ta'e isaan biyyuu ta'u nu ramadamuu qaban nageenya keenyaaf jechuun barbaanna nuti. Ijoollee hama guyyaa sana miidhanii achumarraa kan ka'e itti hufaa deemee aga ganamaatillee sodaachaa turree eddasiis immoo ijoollee argatan akkuma barbaadan doorsisaa turanii achii sanaan booda gaatti hufeetumaa qabee kaleessallee ijoolleen kilaasiin deemne ture sodaarraa kan ka'e jechuudha. Har'as itti hufeetumaa ijoollee yoo kilaasii deemanuu ijoollee irratti dhagaa darbachuudhaan ijoollee aga dormitti hari'aa dhufanii.
Eeyyuu kan dhagaa darbatu.
Kan jalqaba filaasii ijoollee ijoollee barattootumadha kan naannoo Amaaraa akkamitti barattuudhaniitu dhagaa darbachaa turan ijoollee irratti jechuudha. Sana booda nuti gara tokkotti deemnee gara dormii fuulduraa yoo dhaabnee nuti yeroo tokko ijoollee keenya kallattii dhaanii qabadhaa bakka akka namni sinimmiine jennee nuti yoo mariirra jirru jechuudha. Ijoolleen sun dhufanii dhagaan irratti jalqabanii yoo isaan dhagaamti jalqaban biyyuun ayidii immoo hojjuma nu reebuu jalqabee jechuudha ijoollee fuuldura golee ijoollee isaanitti hin dubbatu nuyiin immoo gocha intan irratti hojjechaa tolee. Dhiiga hedduu dhangala'eera jechuudha. Barataa yuunivarsiitii kana keessatti hooggannaa ijoollee Oromoo ta'ee gaaffii keenya gara qaama olaanaatti illee nu dhiyeessu. Humna addaa kanaatiin baay'ee sukkanneeffame balaan guddaarra ga'ee guutameera jira. Gibbiidhaanillee bakka inni jiru hin beeknu mana dhagaa jechuu dhageenye ani ija kootiin argeera. Yeroo inni miidhamu na jalatti baay'ee miidhaan guddaa qaqqabeera sallee jechuudha.
Maqaan isaa eenyu?
Tasfaayee jedhaman. Inni miidhaan guddaarra ga'ee gara mana hidhaallee deemeera. Yeroo sanatti barattoonni naannoo sanaa immoo isaan liyyeelii kana wajjin ta'uudhaan. Gidaloo wanta jedhamu sagalee dhageessaa turan.
Sii kan sirriku ta'e.
Liyyuu ayyaanaa fi hiriyoota koo hedduudha bakka kan isaan miidhame jiran harka mirgaarra baay'ee rukutanii dugda tiyyaarra illee baay'ee na rukutanii baay'ee miidhamee jiran amma baay'ee na dhukkubaa jiran.
Mana yaalaa dhaquuf carraan arganne.
Mana yaalaa kiliinika xiqqaa jira achumatti illee ijoollee deddeebisaa turre.
Mooraadhuma keessa moo?
Mooraa keessa kiliinika xiqqaa jiran illee wal'aansa gahaan baay'ee amma namaaf hin godhu gaamta dhiiga yeroo sanaatti xiqqoo kadhaabatu gochuudhaaf malee.
Mooraan keessi hoo amma maal fakkaata tasgabbaa'eera?
Amma baay'inaan kan jiru poolisa federaalaa illee qaf jiraasaan of xiqqoo illee amma tokko duraa tasgabbaa'anii humni addaa naannoo Amaaraa kunis immoo gaggibbii keessa jiru kun baay'ee isaan sodaannee jirra gaama tokko xiqqoo ammaaf tasgabbii xiqqoo jirti jedhee yaada.
Barataan yuunivarsiitii Waldiyaa tokkollee akkasuma haala har'a yuunivarsiiticha keessatti uumame reebicha barattoota irratti raawwatame jedhe akkasitti nuuf ibse.
Har'a ganama lolatu ture.
Lola akkamii?
Nuti egaa guyyaa afuriiti ala bulaa jirra doormii keessaa baane nyaatas lagannee jirra. Iddootti nyaata lagannee jirrutti uummanni Amaaraa wal gurmeessuudhaan.
Barattoonni moo?
Barattoonnis uummannis liyyuu naayilii poolisiin gibbis qindoomanii jechaadha tokkummaadhaan. Ijoollee nyaata nyaannetti ijoollee qorra keessa gubbifattutti dhagaa guuraa oolanii harka.
Isin eessa teessanii turtan mooraadhuma yuunivarsiitichaa keessa?
Nuti doormis galaan jirru mooraama yuunivarsiitii keessatti walitti qabamnee jirra. Godaa keessatti jechaadha. Nuti hanga barataa 4,500 taana tilmaamaanii achitti walitti qabamnee achuma jiraannaa nyaata isaaniis hin nyaannu. Aga guyyaa 4 ijoollonni nyaata dhabaniitu dubaroonni baay'ee nu harka kukkufaa jiru. Dararaa kana keessatti immoo isaanii dhagaa nutti guuran. Har'a gabaabaan wanti nurra gahaa jiru uummata Amaaraati. Mataa isaaniitti hanga poolisii isaaniitti jechaadha. Humna qindoomee kan isaanii gara ijoollee shanii rukutan irra dhagaa nutti darbachaa turanii lubbuu keenyaaf baay'ee sodaanne qaama mootummaa irraas illee dhimmi dhufee nu asoosiisee jira kaleessa nuti singannee deemnu nuun jedhanii eeshii sinuu nu gartanii jeemtan nuti miila keessan jalatti dhumna sin abbaa keenya oromiyaa irraa dhuftanii miila keessan jalatti dhumna jennaan eeshii saatii lama nuukina sinii kee dhimma kana siniif xumura nuun jedhanii achumaan jalaa dhokkatanii badanii nuti sin hin gallachuunu miila keessan jalatti dhumnanne. Itoo boonyu itoo gangalannu ijoolleen durbaa keenya itoo beelaanii feentii faana qalaa turanii laalaa turanii.
Akkasuma isiniin jedhanii deemanii?
Isaanii walagarra saatii lama qofa nuu kennaa nuun jedhani.
Oromiyaarraa warra dhufe jechuudha?
Oromiyaarraa dhufanii nama futtaanii dhufan. Singanneen deemnu nuti kan dhumneef Oromiyaarraa kan ergamneef siniif jenneetu jedhanii nu gowwomsaniitu saatii lama nuu kennaa dhimma keessatti saatii lama keessatti siniif fudhadhaniitu nu gowwomsanii nuu deemani. Silaa nuti hin gallachuunu turre miila isaanii jalatti kan dhumnu isaan biratti garuu isaan immoo nu gatanii deemani.
Achi as hin deebine saatii lama booda?
Hin deebine. egaturre angarra ganamatille anga saadiya furitti egaturre
university no maljeda duiniyettani sin gafaru kuttana kasi sin rattra
nuti bari sanet kalinje tu jemmare guya sadindura yenne onanni garagare nulalu lenjuru yenne ture unduma kama unduma ti yennera kanti bango dinalle do setture garo wanto kono gochundendeñ kayon kenyenni guddan samuti baranda sin kamno yero kana lubbu kinya basu daf mati gara mati kenya ti debu da kambarbanno mati kenya ti mobiya nuchala baye kan sanjin kama jirani ito bijetti demine nuti awi gudda kam nagaru namne tokko aka ala banu aka university ke cafe le demundendeñ university alati bawri sate cara cafe demundendeñ ara jolonni kenya ikku mandananna ni kanchana gagurani doto ko chetonan ummanundumtu nyachu da kambarbadu
wara oromia tinimnesin
qamni oromia radofe rakko kenya kalesa nuwaddi lalature kalesa ofu masati filichada rakko kenya argera oromia tisi yennera namniso ko president oromia sin da gaundandenye maybe kalesa chada ummanni sigray barato reshile baranan kabu sinibra kaba kalesa erge date tore basi tokko garo motummanna noromias ne motumma federalas wantin nugocha jiru tokko jiru
amma halli mora sana ke se jiru mal fakkata
halli mora sun ke se jiru gaba motti baye sodachi sala lubbu kenyaf arrayu amma bullum benu makama kalakati ke kanjiru nuti santunu jirachi tajira ito sanin jirani baratoni kuma afrid bashante tan mamam kun jiru de yadu to makalakan jirachu bati makasani ti kanjiru alkani buja korra san ke setti kanu ega jiru makalakada tene somada kenyet nu ya dara biya kenyet galu kan barbanu nuti
ministeri science if barnota sadarka olana kalesa ipsa sabahima biya ke saf kenen torbe university waldia ke satu walitbu insa umen lubbun baratto tala madarbu akasumas university dambidollo ke satmo lubbun barata to ko darbu tanse university le hanga to ko ke satti barnoni dabachu mallatton je kumsalle mulachu tuqejira jeqama kana kan kaasanis barattoota utunta in qaamoti barata fakkatani gara mooraa yuunivarsiitii seenanii jechuudhaan minister deetaan ministera saayinsiif sadarkaa olaanaa dr saamu'iil kiflee ibsaniiru
tamaari mattaawaqiyaa iyyasarraku tamaari misle wada gibbii miimatu tamaari mattaawaqiyaa forji daasarratoo miisatu
waraqaa eenyummaa barataa hatanii barataa fakkaachuun gara mooraa kaseenan waraqaa eenyummaa barattootaa forjidii hojjechiisanii kan dhufan maallaqaan kan deeggaran barattoonni akka jeeqaman kan godhan achuma barattoota keessallee kan jiran barataa kan fakkaatan garuu hojii barataa qaama hin hojjennetu jira barattoonni doormiidhaa ba'anii akka bulan akkan tasgabboofneef naannoo waaltaalee amantiitti akka walitti qabaman nyaata akka lagatan humnoota nagaa eegsisan waliin akka walitti bu'an qaamonni tuttuqan jiru mooraadhaa alatti waamanii kan leenjisan yoo kana isin gaafatan kana deebisaa jechuun qaamni qajeelfama kennutu jira qaamota kana godhan adda baafamanii to'annaa jala oolfamaa jiru carraa kanaan harka isaanii barattoota keenyarraa akka kaasan barbaannaa jedhan dr saamu'iil akka jedhanitti ijoolleen gara yuunivarsiitii naannoorraa dhufanitti akka ramadamaniif gaaffiin dhiyeessan hojiirra oolfamuun danda'amu sababiinsaas haalli jiru to'annaa mootummaatiin alamiti maatiin yaadda'uun qabanii jedhan paartileen naannoo amaaraa keessa sosa'an hangi tokkos mootummaan walitti bu'iinsa ka'e akka dhaabsisu gaafataniiru jechuudhaan asteer misgaanaa baahar daararraa gabaasteetti.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:49 as Washington DC'tti immoo waarirraa darbee 2:49 darbee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiitaa nuti ce'u keenya dura wallee lemawaalii duraanii kanan sinafeeraa ittiin bohara.
Zafi kakalo Alash nkura ganna Amma eisar ganna Watiyo maratu Farado himim situ Korma gobe barodu Hori ware dedu Yajiru biya orma Muka chitana morma Kamilop se tura wa kayom dafra se behed halkan guyadehe kuno batatu tehe du behenyu nanehe figa figa njirada wamboru aranyada lukup sate dullomu enabasa hiyo.
Elemu wali wali saduri kanaf gudagala tumsa nagifatu za Kenya kadaga ajirta radio sagale Amerika sagantafano romoti. President University Ambo Dr. Tadesa Kana Hale Yero University Cha Kesati Juruf Ethiopia Kesati Juru Akasumasimo University Ambo Ratti Kanen Kabamani turan baraton nikudan malakata angafi di atif debi sudan ibsa kenna nijiru nakor malkatu dubise kunoti.
Edu galatuma Dr. Tadesa Kana, President University Ambo, Hala University One kan biyeti kisati darbe tukutukutu mulle tajuru walkabate, du tukutukutu leti winsi waratu tajra chufi, anu kanani sirakunu mamuga wafu maturi, yero amma kan University Ambo, sarakama li ratargama.
Baturbe darbe galatumat, University waldaati umame walkabate university Kenya keessatti smiir gaariin indurre samuna kana waan achi tasaanaratti gaddu waan akkasii jira isa walkabate class muraasni do tokkotti jira male baayyeen saadaan chitte jira campusii awaarootti tinno walitti buisni muraasni yaalame ture neeruma sanatti to'anne male dhaan guddaan ingeenye jolleeni arfan tokko burukkii salphaa burukani ture anaaf aalli jiru walmaa galatti nageenyi nagaadha baawulaansiin hin jiru garuu mirri bareedaan hin jiru mirri akka duraa ture sun dhubee darbe keessa ture sun amma mirri sun nu jalaa miidhamee jira garuu akka miira nageenyaatti deebi'aniif ijoollee hawaasni yuunivarsitiis hojii adda addaa hojjechaa jirra gama tokkoon ijoollee nageenya isaanii akka eegamuuf qaamni seera eegsisu karuma mootummaatiin ramadameillee eegaa jira gama biraatiin eegdoonni kan keenyas bobba'anii waan kana aga doormii ijoollee illee eeguu irratti bobba'anii jiru nageenya ijoollee eegsisuu irratti dursa kennanii hojjechaa jirra. Kalamata miira isaanii kana gara nageenyaatti deebisuudhaaf karaa ijaarsa adda addaa qabu barattoonni kilabii adda addaa jira yuuniyeniin barattootaas jira kama garaa isaaniitiinis hojii adda addaa hojjechaa jirra akka walitti yuunivarsitiin keenya yeroodhaaf amma nagaadha jennee dubbachuu dandeenya.
Dooktar bara darbe miidiyaa hawaasaa kan dhuunfaa keessan irratti ergaa barreessitanii turtaniin yeroo kana keessatti ergaawwan akkasii haala kamiin kan isaan gara tasgabbiitti geessuu danda'an?
Ergaa nama kaaste kun walisoo kaampaasitti bara darbe yuunivarsitii keenya la kaampaasii qabna walisoo irra akkanuma walitti bu'isni salphaa ta'e ture yeroo kana gara waggaa kanaati. Achitti gaafa ijoollee araarsinu tuma mariisisnu yaaduma akkuma tasaanaa dhufe yaanni sun ijoollee muraasa saba adda addaa irraa ijoollee 10 gara fuulduraatti ba'a jenne ijoollee kanammoo wal makaa dhaabata jenne ijoollee warra hafanii baay'ee warra taa'anii jiraniin as keessaamee warra dura ofii beektanillee beekuu dandeessu garuu akkanumatti bifa laaluudhaan kamtu saba oromootii kamtu saba amaaraa yookiin kamtu saba lammii biraati jennee gaafanne gaafii kanaaf hundumtuu jal jedhe as keessammoo sabni biyya biraatoo dhaabbate fakkeenyaaf namni chaayinaa tokko yookiin namni awurooppaa tokko dhaabbate as keessaa kamisiniin jennee adda baasuun sin rakkisaa jennaan hundumtuu afaan guutuudhaan lakkinuun rakkisuu jedha dhaamsisaa maayinni tokkummaa barbaaduu dhiisneetti garaagartummaa baannee kanatu nu rakkisaa jira tokkummaa keessan barbaadaa oltu ta'e tokkummaa baay'ee qabna kanaaf tokkummaa keessan jabeeffadhaa otokkoomne irra jabaannaa otokkoomne rakkoo keessaa baanaa ilmaan haadha tokkoillee garaagarummaa barbaanne yoo ta'e garaagarummaa qabaachuu danda'u bifti garaagar ta'uu danda'a akkatti yaadan garaagarummaa ta'uu danda'a qabaachuu danda'u waan baay'een isaanii garaagarummaa qabaachuu danda'a garuu naannee ijoolleen kun ilmaanuma haadha tokkooti kanaaf yoo garaagarummaa barbaanne ta'e nama rakkisu garuu garaagarummaa barbaadaa oolurra tokkummaa barbaadaa oolee cimina nuu fida kanaaf addunyaan kun daayiversitii qaba garaagarummaa guddaa qaba garuu immoo akka addunyaatti wajjin jiraata ilmoonni ammoo daayiversitii haa qabaatu malee namummaan isaayyuu tokkummaa isaati kanaaf isarratti xiyyeeffadhaa tokkummaa keessan irratti xiyyeeffadhaa waliin jiraadhaa kan jedhu ture isarratti dabalate egaa waan biraa akka dhaamsaatti dabarsaa turre yuunivarsitiiota keenya keessa barattoonni barachaa jiran baagiraawundiin isaanii kan ummanni isaanii irraa abdii qabu kan maatiin isaanii irraa abdii qabu kan isaan mataan isaanii abdii of irraa qabanidha baay'een isaanii ijoollee hiyyeessaati kanaaf wal miidhuun barbaachisaa miti nama si buqqee jiru kana eessa akka keetii rakkataa akka keetii miidhuun umaa bu'aatis argattu jiru abjuu nama biraan jaamsita yookiin immoo abjuu warra keetu jaama. Kanarraa of qusadhaa tokkummaa keessan jabeeffadhaa nageenyatu nu baasaa waan jedhu ture dhaamsi keenya. Dhaamsi kun egaa baay'ee sooshaal miidiyaa irratti naannaa ture naanna'uu isaa miti amma impaaktii fidee namni ittiin bulaa jiru inni jedhu gaafiidha. Jaalalaan waliin jiraachuutu nu baasa. Nyaachuun homaa nu baanu qabu kan jedhu ture dhaamsi keenya. Baranas dhaamsuma wal fakkaataa dabarsine keessattuu amma yakka babal'isuun wal qabate kan dhaamsarana yuunivarsiitii akka yuunivarsiitii dabarsine maanni yuunivarsiitii tokko keessatti to'annaa yuunivarsiitii sanaan halaala ta'ee yakki raawwatuu danda'a. Akkuma waldiyaatti uumame gaafa ta'ee ambottisu uumamuu danda'a. Gaafa biraammoo yuunivarsiitii biraa keessatti uumamuu danda'a. Yakka sanaaf abbaan yakka sana raawwate seeraan itti gaafatamuu qaba malee yakka biraa iddoo biraatti irra deddeebine jechuun qabu. Barattoonni keenya waan akkasiirraa akka of qusatan miira isaanii akka to'atan wantoota yakka raawwatan namoota yakka raawwatan garee yakka raawwate irratti immoo mootummaan tarkaanfii atatama akka fudhatu kanas uummataaf akka ibsu kan jedhudha. Dhaamsi nuti dabarsine hawaasnumtu yuunivarsiitii guutuun hawaasni naannoo yuunivarsiitii jiru hawaasni biyya keenyaa akkuma walii galaattu nama yakka raawwate garee yakka raawwatetti seeraan tarkaanfii fudhachuu irratti malee nama nu bukkee jiru irratti yakka raawwachuun akka hin baafnee hubachuu nurra jiraata jedhudha. Dhaamsi nuti dabarsine kana.
Kanuma walqabate namoonni tokko tokko amboo yuunivarsiitiitti barattoonni muraasni lakkoofsaan hanga 10 ta'an dhibba darbe keessaa hiriyamuu dubbatu. Maayini sababni barattoonni kun itti gaggeeffamaniif kanaan walqabate barattoonni hidhamanis jiru jedhamee dubbatamaa ture. Kun hangam dhugaadha?
Barattoota hidhamanii walqabate waan rippoortii qabu hin jiru. Isa kana tarii poolisoota irraa hubachuun hin danda'ama. Barattoota hiriyamanii yookiin barnoota irraa dorkaman hin jiraatu. Kuni garuu yuunivarsiitii waldaa raawwate booda miti. Sana dura yeroo adda addaa disiplinniin fudhanna. Kuni maalinni waanuma sila jedhedha. Bakka kana fakkeenyaaf yuunivarsiitii keenya yoo fudhanne barataa gara 1300 barata kaampaasii 5 qabnu keessatti. Barataan kuni kaayyoon inni dhufeef hin beekamu. Barsiisuudha, qorannoodha, tajaajila hawaasaa gochuudha. Kanaan hala deemee wantoota kana waan gufachiisu irratti yoo dhufe kan barattoota sanas barsiisu. Warra biraas kan barsiisu ijoollee yakka adda addaa irratti raawwatanis boru akka yakka sanarraa of qusatan kan taasisu tarkaanfii fudhanne. Waan yuunivarsiitii kana keessatti gaggeeffamuu hin qabne nama itoo gaggeessu argame irratti disiipiliinii fudhachuun keenya dirqama. Kana garuma fuulduraallee itti fufna. Garuu taatee waldiyaatti ta'een booda wanti barataa irratti nuti tarkaanfii fudhanne hin jiru jechuu goote sassan. Lakkoofsa isaanii egzaaktii hin beeku. Maal waggaa guutuu disiipiliiniin fudhanna gaa ta'eef dhiyeenya kana keessa barattoota. Barattoota lakkoofsaan 10 ta'an yeroo tokkotti disiipiliinii fudhaniirra torbee achaa nu keessa.
Barataan sababa eenyummaa isaatiif mana barumsaa irraa yookaan yuunivarsiitii irraa gaggeeffame jira.
Kuni akkamitti ta'uu danda'a? Sababa eenyummaa isaatiin namni yuunivarsiitii irraa gaggeeffamu hin jiru. Waan kana duras gaafiif deebii sinaa gootan irratti waan inni sinii deebise jira. Nuti yakka qulqulleessineet tarkaanfii fudhanna malee eenyummaa isaa ganda isaa waan adda addaa isaa miti kan qulqulleessinu. Maa raawwate yakka akkamii raawwate isa jedhu qulqulleessineet tarkaanfii kan fudhannu kanaaf. Gara fuulduraas kan goonu kanuma eenyummaadhaan wal qabate namni barumsa irraa dorkamu hin jiru. Garuu yakkisaa qulqullaa'ee nama yakka raawwatu garuu forza seekoof majooritii isa bal'aa uummata bal'aaf jennee tarkaanfii fudhachuun keenya dirqamuma ta'a. Kuni maatiidhuma tokko keessa sirri jira. Maatuma keessa. Kun immoo maatii bal'aadha. Maatii namni kumni 30 keessatti jiraatu kanaaf seera hin kabachiisnu yoo ta'e warra kaan warra seera kabajee jiraatu jira waan ta'eef seera kabachiisuu itti fufna. Sababi eenyummaatiif namni ari'amu. Garuu hin jiraatu yoomillee hin jiraatu akkanatti namni yaaduu jiraate akkanatti akka hin yaadne dhaamsa boorree hin dabarsa.
Dhaggeeffatu keenyaa sagantaa keenya kanarraa manumaan xumurraa qophii bootii walitti deebina nagaatti bulaa jenna amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. Voice of America!